wasiirka wasaaradda sogalootiga dalka Kanada Mark Miller oo warbaahinta la hadlayay isniintii ayaa sheegay in lagu wado in la dhimo tirada ardayda ka imaanaysa dibadda oo sanad walba lagu sheegay 800 ilaa 900 kun oo arday inay yimaadaan dalkan. Wasiirka wuxuu xusay in Kanada ay ku faanayso inay tahay dalka ugu badan ee ay wax ka bartaan ardayda ka timaada dibadda. Wuxuu tilmaamay in ardaydaasi laga dhaxlayo fikrado cusub, laakiin ardaydaas qaarkood ayuu ku sheegay inay ku adkaatay nolosha Kanada, taasoo ugu wacan inay iska yimaadeen iyagoo aanan awoodin inay ku noolaadaan dalkan. Wasiirka socdaalka Kanada Mark Miller wuxuu xusay inay qaadayaan arrimo ay ka mid yihiin xakamaynta dalku galka ardaynimo.
Ahead of September 2024, we are prepared to take necessary measures, including significantly limiting visas.
Ka hor bisha September ee sanadkan 2024, waxaan u diyaar garownay inaan qaadno tallaabooyin lagama maarmaan ah oo uu ku jiro yareynta dalku galka si loo hubiyo in hay'adaha waxbarashada ay bixiyaan adeegyada ay u baahan yihiin ardayda, isla markaana ardayda ay helaan taageero ku filan. Si loo gaaro arrinkan, wasiirku wuxuu yiri, waxaa loo baahan yahay in aan wada shaqeyno dowlad goboleedyada iyo hay'adaha waxbarashada si loo hubiyo in ardayda imaanaysa Kanada ay noqdaan kuwa guuleystay. Wuxuu intaasi ku daray in haddii ay gobolladu sameyn waayaan arrinkan, in dowladda federaalka ay u sameyn doonto.
Enough is enough. If provinces and territories cannot do this, we will do it for them.
Bilowgii sanadkan, wasiirka socdaalka Kanada Mark Miller wuxuu ku dhawaaqay in lacagta ardayda waxbarashada u imaanaya dalkan laga doonayo inay haystaan sanadka u horeeya $20,650 si ay u awoodaan inay ku noolaadaan dalkan, taasoo horey u ahayd $10,000. Inkastoo Soomaalidu aysan ku badnayn inay qaab waxbarasho ku yimaadaan dalkan, haddana labadii sane u dambeysay waxaa la arkayay dhalinyaro Soomaali ah waxbarasho ku yimid dalkan. Axmed Cabdi wuxuu wax ka bartaa CJ Healthcare College oo ku yaala magaalada Toronto. Wuxuu tilmaamay in arrinkan ay saameyn doonto arday badan oo Soomaali ah oo hadda un fahmay in ay wax ka baran karaan dalkan Kanada.
Soomaalidani waxay ka mid tahay dadkii hadda ama qoomiyadii hadda dib dambe ka fahmay barnaamijkan waxbarashada. Waayadii hore Soomaalida siyaabooyin kala duwan ayay ku imaan jireen, laakiin hadda inay ardaynimo ugu imaado waddankan mar dhow ayay fahmeen. Marka barnaamijkan hadda la soo saaray ardayda international student-iga ah, isla markiiba maartay Soomaalida dhaawacay u geysanaya, waayo fursadihii la yareeyay, dhaqaalihii lagu daray ardayga intii hore intuu bixinayay maartay noloshiisa ku saabsanadii waxbarashadiisa, hadda lagu daray. Marka waa laba jibaaray, caqabado badan ayaa ka dhalan kara, waayo ardaydii faraha badneed oo hadda oo jaaniska fahantay Soomaalida eeda oo rabtay inay ku imaato, waxaa ku adkaanay, waayo wax walbaa sii adkaanayo. Haddana waaba aragtaaba waxaa dhib ka taagan yahay maartay qaab deegaaneedka ama ardaydii sidee maartay meel ay degaan ay ku heli lahaayeen.
Inkastoo ay jiraan dad rumaysan in kororka tirada ardaydu ay sababtay in ay qaaliyoobaan guryaha, haddana wasiirka wasaaradda socdaalka wuxuu meesha ka saaray in arrinkaasi lagu eedeeyo ardayda ka imaanaysa dalalka caalamka.
Would be a mistake to blame international students for the housing crisis, but it'd also be a mistake to invite them to come to Canada with no support, including how to put a roof over their heads.
Waxay noqonaysaa mid qalad ah in ardayda ka imaanaya caalamka lagu eedeeyo dhibaatooyinka ka taagan dhanka guryaha, laakiin sidoo kale waxay noqonaysaa qalad in lagu casuumo inay yimaadaan Kanada iyagoo aanan haysan taageero ay ku jirto inay helaan meel ay degaan. Taas waa sababta aan uga rajaynayno hay'adaha waxbarashada in tirada la aqbalo ay u awoodaan in ay meel dejiyaan.
That's why we expect learning institutions to only accept a number of students that they're able to provide for, able to house, or assist in finding off-campus housing.
Ardayda waxbarashada u yimaada dalkan Kanada ayaa loo ogol yahay in ay shaqeeyaan, laakiin badankood waxa ay ku sii nagaadaan dalkan iyagoo siyaabo kala duwan ku raadiya inay ku helaan deganaansho rasmi ah. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.